너로 연재.
Teleza mwendo na vibaya vitendo nikapotosha fikra zako na miniko magendo habari zote za skendo sijelifu wapendo and you know I want you right now baby ngira nduva baby nzera. Talk to me right now. Where we would have one day. When Noro Yanje. Where we would have one day. When Noro Yanje.
Penzo melo kavitani. Rao me yondoa. Ili jaribu wendani mwenye wa mejitua na kukukata si njuti omeyeti ya tua kukanyage mweba sivuti mamivo kuchomoa. Mina want you, mina want you not anymore. You break my heart and then you left it on the floor. I know big girl where you do anyhow before. Me say pick it up, take your ass out the door.